Klemu pam pam pia track jo. Kapu kapuka. Nasikia tu ikinuka nuka. Vitamu inanifahamu ya kutiririka. Leo mambo kufurahi hakuna kujamu. Life is stressing sikatai lakini blessing kuwa hai. Ndo maana kila furahi dayo ni bidii na furahi. Saa hii siku misha ingi ya klabu. Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Deva shawika haya hii ni ile klabu ya ajabu. Na hanyo acha kuonyeshe venye haufanyo. Reverse psychology mwambia kitu hawezi fanyo. Si unani like na mina kulike. So tuna like ya na si una psych. Na mini na psych. So tuneza anza kutiki. Na ashara ruka ashanza kucheka. Kiswahili na musha hata kamba ezi ruka. Kabla jamka hajanza kuenda ni shamwa. Gizias man of ice na sambuka. Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18. Venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje. Kumbe ni under 18. Nitambieje jaji. Tuleta chupa tatu for me, myself and I. Juu kawaida mwaga peke yangu, sinaga wife. Lucky today niku nasty. Nina shoure, nina manzi. Walu nikataga leo wanasikia ouch. Juhu wana mahaga zina fit kwa couch. Vizuri sana, yani ni mzuri sana. Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana.
Nikataga University of Nairobi.
Kumpandilia itakuwa gahobi. Akanisikiza tuende walk in the park. Nikamshika tuna talk in the dark. My body language aka bubu talk. Up it's veggie gardens. Shastukia makok. Wabia idemus jana pia wenyangau. Migudro yangu yana wikame zahau.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18. Venyana pewa maje. Hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18. Nitambieje jaji.
Kabla story sijatel nilijipata kwa cell. Wameacha shore heaven wakanipeleka hell. Eti kijana manga inanunulia mtoto changa. Kumbe ni under 18. Ofisa akiakuniambia wakanivunja viboko 18. Kisha wakaniachilia. Kufika kwa gate ndo huyu dema mejikunja. Wewe ile vita ntakuvunja. Akaniambia bala kumpiga makumbo. Twende home call nikampige manyundo. Nikacheka tu, nikaweka tu. Kwa kitanda hadi saa 7 nikafieka tu. Kuchekele ili nilale kidogo. Nasikia strange unafanya nini na mtoto.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18. Venyana pewa maje. Hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18. Nitambieje jaji.
Hey, maze, maze. Ata kuwe msawa aje. Ata kuwa na gawa aje. Under 18, kize. Toughest Joe, toughest Joe. Lakini kuna walu waga Joe wa mestan. Waku hapa ndani ya club. Mikono juu ya hewa nika umepewa. Onyesha haa watu unaelewa. Mikono juu ya hewa taka umepewa. Onyesha haa watu unaelewa. Kumbe ma under 18 waneza chizisha mvijo. Klemojo, klemojo. Hibiti na nibamba. Ash, hibiti na nibamba. Ipop kidogo, ipop kidogo.
Ah, let me tell you. That cut. Someone just tell me it came from man. It was just the best. The song just starts, you're like, ah.
You know exactly where you are, who it is.
Yeah. You know exactly what's happening. Then you look at the mama next to you.
Why? Just it's a form of communication.
No, you confirm when you're under 18. Just to confirm and everything. But ladies and gentlemen, jamming on the jam today.
Yes, indeed. Every Tuesday we host some good friends, some artists, some excellent Kenyans, for lack of a better word. And we ask them to come in, talk to us a little bit about their life, their career journey, their ups and downs, their music process, all that good stuff. Because a lot of us just listen to their music. We don't even know if we can shake their hand somewhere in the publics, if I see them in the corridor here.
Yeah.
So that's what we try and do here. And also just because we appreciate these guys. So we have one of those guys in the studio who's doing some amazing things very, very shortly. But we ask a question normally. And I hope you're ready, my brother. This is how the question is. Who are you?
They call me Jimor, a.k.a. Jim Weezy. I can introduce myself with a wrap-up of my songs. So life ni stress and sikatai, lakini blessing kuwa haindo mana kila furai. De yu ni bidina furai. Sai siku min shengi ya Capital FM. Pesa zito shen fuko ziko kikapu. De mashawika, hi there supu. Hey, kumbe ni yanda 18. Aijo, same ninge juwa je. Alafu ni kalalandane. Ju sitowi kitu kidogo. Nazema nini? Stowi kitu kidogo. Utalalandane. Stowi kitu kidogo. Miambili ofisa jo. Nimechoka na kutoa hongo. Vile nilitoka tu. Nikapata na hapo kwa kona na paolena, paolena, paolena. Hebu cheza kwa maringo. Tukuone. Say bam. Chigicha, chigicha. Na ikuishia hapo. Iliendelea mbaka. Cheni mi na wewe, na wewe, mbaka, che. Kama hujanijua, we ni under 18, jo.
Excellent.
And that is the best answer we have ever received. Most people say, I am a Kenyan, I'm a human.
I'm a mother.
This is such a good answer.
Mimi ni mutu.
Mutu tu napenda chocolate,
chocolate.
Let me tell you something. That was such a dope answer.
Shukran, shukran.
Jim Watt is in the building. What are those your government names? Me, I've seen them.
I think you go by them. I should just give you my number, Urusha Mpesa.
Then
utapata direct answer.
Zote, zote.
Yeah, my government names are James Wathigo Mboro, son of a teacher,
yes,
and a matron.
Hey. So your journey in this music.
That is harshness.
Yeah. Teacher and matron. Na bado huko hapa.
Na
hii usani yako.
Na hata sikufika hadi kufanya masters. Niliingia tu kwa chuo mfulani nikajipata ni usanii. So nina masters ya music. Courtesy of Caliph Records.
Nice.
And other studios.
Dope, dope, dope. Aya. Sawa, tuanze na story. Na historia. So your first interaction with music.
Yeah.
Do you remember when that was?
The first interaction with music was in class 7. I remember very good. That was a long time ago. I was in a school called Musagitao Primary School. Madhangu alikuwa matron. So nilikuwa naitwa mtoyo wa mati. So mtoyo wa mati alikuwa ni introvert. Ananga mabeshte wengi, ananga madame. So kukakamni ukama fulani kutoka Hospital Hill High School. So he was a cool kid. Aka kila time 345 time ya preps, alikuwa anapiga beatboxing, alafu ana rap mangoma za Snoop, Tupac. Sami sijui zongoma, kwa siku exposed hivyo. So nikajiambia, so vile neza compete na yeye, niniandike ngoma yangu ya kwanza. So nikaenda nikajaribu kustudy vile wasa urap, nikarudi after 1 week na ngoma ilikuwa inaenda. It's cool, full, bulls on my garden and made them as lay them and I know I'll make it. Yani ilikuwa na rap, but it makes sense.
1 week.
Niandika hiyo kitu.
1 week.
That's not bad though.
I still remember it because it was my first rhymes.
Yeah.
So after Apple, nika like music sana because I got a lot of attention.
Yes.
Actually, that guy, we became like a group together.
Yes.
That cool kid. Ilikuwa inajita Furthermore. Tuliandika hadi ngoma fulani. Ilikuwa inaita Furthermore. Mi ni member wa Furthermore. Mademu penda Furthermore. Tu kisika Furthermore. Mna wika Furthermore. Yeah.
Furthermore.
Nona matu wako rie nga korada.
Ebu wasa nikuulize. Hii yote, bado muko class 7.
Sasa unajua miaka zina progress. Mwesha kwa class 8. Mini kienda Nyeri, chwe inaitwa Chinga Boys. Ya kienda Dago, Ditches. So tulikuwa naona na through the holiday.
Yeah.
But mi kufika form 2 midterm hapo, mid-media form 2, nasikia na need kuwa day school, nianze na hii shughuli ya rap. Kwa unajua yako Dagureti, wametoa akina Waire, wametoa Kajairo, akina KJ. So mimi, nafikiria jo huku Nyeri jo hakuna vile neza pata kudeal na entertainment vizuri. So nikaambia mzae jo, kuna mashule nimekuwa nime research, akina Apahil, akina Jamhuri. So unajua zile chuo unajanza usanii. Yeah. Akaniambia wewe unataka tu kwenda day school. Nitaongea na principal wa Kikuyu haya hapa tu mtaani. Waingie hiyo day school. Sami kuingia day school. Si unajua saa tukifanya homework, tulikuwa nasikiza actually board naona hapa Joe. Inanirudisha hiyo zone. Tulikuwa nasikiza 98.4 hits not homework.
Yes.
Ya enzi za Eve D'Souza na DJ Styles. So siku moja amehost Clemo, Jua Kali na Nonini. Na kumkata government name zao. Hubert na Kitare, Nonini, Paul Nunda, Jua Kali na Clemo sasa, Clement Rompudo. So mimi nikifanya homework yangu tu poa around form 3 hapo, wameuliza maswali. Kama mlikuwa mnasikiza interview vizuri, ule mtu atashinda hizi maswali, atatembea Khalifa, atashinda gift hampers. So wakauliza like, I think waliuliza Jua Kali ngoma yake wamecheza na Nonini. Nonini I think walikuwa ngoma yake ilikuwa no, nini, ni nani, nani, nini. Na Jua Kali ilikuwa Ruka. Ilikuwa hizo enzi kabla aja blow up. Ruka, hizo video. Na kwa uwezi Ruka uneza shuta. So mi kujibu hizo maswali, nikaambio kujia gift hampers zako. Ilikuwa actually ni kujia capital, but since juu ya chuo, nili take time sana because nili have kungoja juu ya holiday. And everything. So sasa ile nilienda, niliambiwa enda hadi California. Nilikuwa nimetense cause California jo huko ni ghetto, unajua? Like my best wangu alinifikisha tao, wakaniambia wewe enda
yo,
kwa heri.
Yo.
Na tena lakini be nice knowing you. So mimi nikangangana nikaenda hadi Calif number 4, kwanza nasikia inachunisha ngoma za Jua Kali, Ruka. So niko vibe. Kufika pale Calif nikajuana nao, walikuwa mabeste, wakaniambia nipoa ulikuwa umetune in, ndo hii gift hampa yako ilikuwa CD na t-shirt. So wakaniambia saba la kuenda si ukae tu na vile studio workout. So mimi nikakaa chini nikamwambia actually mimi huaga na ngoma. So nikawarapia it's cool bulls on my garden made them as lay them. Wakaniambia lakini mazee ukichat na sisi una chat vipoa vi normal like Kiswahili. Bora ukirap una rap vile aueleweki si vibe yako. So wakanipe homework cause nilikuwa nasikiza hits not homework. Enda ukuje na ngoma ya Kiswahili. Kurudi
nilirudi na ngoma.
That was like the holiday cause it was during the first time or something. So holiday nikakam na ngoma ilikuwa itwa Semanami Sweetie.
Semanami.
And the rest is history.
And you had it on 98.4 Capital FM.
It was first played on Capital FM.
Yeah.
And once it was played, not me becoming a celebrity to the students, our English teacher, alikama kaniambia, siyezi ku encourage uendelea na hii kitu juicy education, lakini endelea na.
Chini ya maji.
Chini ya maji.
Pat on the back.
Mr. Minor.
Mr. Minor.
Shout out.
If it was not for you, we'd never known about under-18s.
Imagine.
Actually, kitu aliniambia, anaangalia gabuk zangu wa kimark, huko nyuma anaona tu mistari, haku ni punish.
Mr. Minor,
shout out.
You're a good teacher.
Hini kitu full circle.
It's full circle.
That's what we call this. You've come back home.
Well,
we know that you've got some stuff coming up. I see you have a friend next to you. We heard there's some dope things happening on a platform called Fanisi, and we'll talk a little bit more about that. But just say hello to us, the Fanisi Experiment, courtesy of...
Ngala Chome is my name. Fanisi Experiment is a platform of live hip-hop band every first Wednesday of every month at Gecko Cafe so far. It's run by an organization called Fanisi Music, which I founded, and which I'm also running with the team. That's as far as the introduction.
So next Wednesday
Wednesday, which is the first Wednesday of next month, which is April, we're going to have Jim Watts do a live show set at Gecko Cafe. It's free entry. Because what we're really doing is, we're trying to present hip-hop music in a different way, in a different fashion, intimate environment, really just celebrating, like bringing musicianship into the hip-hop genre.
Yeah.
Is really the vision.
And Ngala has been very nice. Ngala is a talented human as well.
We know, but today he's here.
Today is being
in his capacity. As founder, of Fanisi. We'll talk more to both of you. Capital FM.
Mr. Shah, when you come to Samutumi, I see you all chopper lakini squeeze mula na machopa mezesha my tracks wanga dj tu ndio wanastuka kuniona kwa keyboard wenda wazimu mezesha
chimuizi squeeze noma kiswahili ukikiss the moja mimi na kiswahili
ni meza my tracks team wize mara nyingine mara nyingine tu mezesha hizo mikono tu mezesha hizo mikono tu mezesha hizo mikono tu hizo mikono kama umekazwa na umekosa choo umefungua akili mezesha kwa ndoo kaa kidogo kusipatane kaa kondoo kumeshindwa ku grow kumeshindwa ku flow kupayuka kama mother wewe punguza tuna ball hii ni mwaka yetu kumezesha ndio zetu ni wasanii mazitu tena watatu wanasumbua sana airwaves na matatu hii ni genge tunaleta hivyo ni mimi team na matrack shizo California sisi bado tuko tunamezesha bado tuko huko Nasumbua chini nikiroga Nasumbua juu na machopa Lakini bado mafans ndio masonko Jubila wao misi ezi tuo kuongo Mezesha Manipo meza mtu miya city hopa Lakini squeeze mula na machopa Mezesha Matracks wanga DJ tu Ndiyo wanastuka kuniona kwa keyboard mwenda wazimu Mezesha
Chimuizi squeeze noma kiswahili Ukikiss the moja mina kiswahili
Mezesha Nimeza matracks team wize Mara ingine Mara ingine Mezesha Juu Hizo mikono juu hizo mikono juu hizo mikono juu hizo mikono
so you think my tracks is just a DJ uliniona last time nikikat kwa decks na mina cut my necks ya hawa mafakes wana nita majizi take ya punda kwa chest asante thank you yes bless you my tracks one take mazi wezi make you major squeezy party to office studio tuki mada easy beats mziki nani adamu sisi how you gonna stop us now umechelewa mazi unahema jana kuliendaje leo takeover nenge damu soja na wameshiwa tu na kubonga kasi domi si bongi bonga points minus 40 bank ni keja angu na chats ni chumba changu tunapeleka mbio ndio wanashindwa kuhando wanashindwa kudance wanashindwa kutango
mezesha kwa mza mtu mia city hopa lakini squeeze mula na machopa mezesha matracks wanga DJ tu ndio wanastuka kuniona kwa keyboard wenda wazimu mezesha
squeeze squeeze noma kiswahili ukikiss the moja mina kiswahili
ni meta matracks team wize mara ingine mara ingine hizo mikono juu hizo mikono juu hizo mikono juu hizo mikono
na matracks for mix nimezesha ongeza jimu hizi mazume umemezesha yani kwa beat mezesha tena ni speed mezesha sita hit mezesha oh shit mezesha na swali tati kwa exam unajua tu number 1 ndio hiyo mwa Kenya inakusave ki superman uko sana number 29 but you the actually ya mwisho ndio huo Mr. Kamau unasoma nini upio mezesha ukampi ghafla car rubber kubast vile kwa pako imeandikwa hii ndio ula mezesha ni ukitoka ule vina gari ya kahaya unakosa kuona ile round unachota vibaya mezesha nipato na BBMC na hazi na jitetea pika na hamna mavazi mezesha ni kwetu hii biashara kwenyu hii asara ona vile tunavuta mafans kasigara
mezesha mwanzo mwanzo mtu mia city hopa lakini squeeze mula na machopa mezesha matracks wanga DJ tu ndio wanastuka kuniona kwa keyboard wenda wazimu mezesha
chimuizi squeeze noma kiswahili ukikiss the moja mina kiswahili mezesha
nimeta matracks team wize mara ingine mara ingine mezesha juu mezesha Hizo mikono tu hizo mikono tu hizo mikono tu hizo mikono
Je au sio au ndio wanajaribu kuni show vitu 56 ki eri ni change ni weriet ni kama mimi sim legit huneza nitaligo tender vile mimi ni money in the bank in the pori na si sorry ni ngori hii balling keep Jim Jones story us jump out the window mamini two story hi gari vile iko juu kwa juu au sio au ndio tunasema ga juu kwa juu kasahunya
sahunya June sahunya ni nini
sahunya kasahunya ni Sia ti saunya ni kata unya unaona
so what's
that yeah listen to the lyrics my guy
Shaju saunya
ndabidi au nikumbushe
because na valiona wasee wanaivasha boys safari boots
watu
hiyo dusty ko huko ni nyingine jo ina camouflage na sahara boot
this is such great trademark
bring up that mountain longonot hey
oh my god
kina DJ Andre
Are those are those guys.
Naivasha boys.
Imagine.
Yes, I've come from far. But now we are here with the Kikuyu Day.
Hey, shuna choma jo.
But siku hapa. Yeah. Kila mtu na nini yake.
Alafu niliona basi yao imenipita time fulani tao. Inajita Kida High. Hey. Kida High.
Kida High.
Yeah. Kida High. Kida hapa na Kida High.
Kikuyu Day.
Oh, Kikuyu Day. Kida High.
Inge kwa Kida Day.
Inapiga tu line moja na kina change. Patches.
I like that you said patches.
Patches. There are many. There's a primo and there's patches.
Yeah. So shout out to Vicky Davi says, you're such a fresh guy.
Shukran.
Vibe
shukran.
Check 1000%.
Yeah. Nice.
He's brought back dope memories. Jim Watt, yeah. Fantastic. Awesome to have you here.
Morale.
Of course, awesome to have Jun Gashui.
Yeah.
America Maker.
America Maker. You mature eyebrows.
I'm going to go to Akua Shua. Yeah.
Ati yongome likuwa gani?
Semanami Sweetie. Last time vile nilikusoro maze, mambo ikuwa fiti. Mm. Lakini sana hisi, bila we, kize. Yani yo kize ndo ilikuwa swag. Lazima uivute, wezi sama tu kize. Kize. Hadi wa sana sema, uni msani, sike vile amesema yo kize.
Reception? How was the reception?
I thank God, like the reception was very dope. Mm. My first performance nilihukiwa up na Klemwa likuwa anasomea Egerton. University. Alikuwa na produce na bado anaenda Egerton.
By the way.
Yeah, actually Pilipili recorded Morale huko Egerton. Hey. So vile mimi nilienda my first show na kumbuka nilikuwa nimeambiwa uta perform before, I think Nonini na Njua Kali because they were big dogs then. Yeah. So nikaambiwa uta perform Kaka Ten Razor and you have to last on stage for exactly the 4-5 minutes your song. Iko kama uta maliza yo 5-4 minutes atukulipi.
We?
So ni hawa sio walikuwa wanajua ile design akibuiwa atatoka so tutamlipa.
Oh.
So ilibidi nikae hard because nakumbuka kuna mtu alidai weka reggae nikamwambia sinu watu wa genge. Sasa pale akubua lichia. Because reggae ina rhyme na genge. Yeah, but it was a good experience, like it was my first show and it was a blessing, like watu walini appreciate. Mm.
Yeah. How difficult is it for you to write? You find it difficult, or is that the thing that comes easiest to you?
I think it flows for me.
Yeah.
It's not difficult. Mm. If I'm given a topic, it's a bit tricky because I like to write something that's on my mind.
Yes.
But if I'm given a topic, it's a challenge.
Yeah.
So I'll have to think extra, but it's a good experience. Mm. Yeah.
So in a week, you can write how many songs?
Probably just books ka tatu even.
Books.
Eh? Yeah, books. Because what the creative process of an artist, you don't record what you thought initially. Yeah.
Okay.
You have to go through a lot of mistakes.
Yes.
So most of the stuff you write is like just green.
Yeah.
But when you perfect it, like one song, you'll have to go through a lot of pages to get. No, yeah. Not even one song, one verse.
One verse.
June goes through years.
Yeah. In fact, when you think about books, they are pieces of paper now with the technology. I'm wondering if we printed all the pages, how many there would be. Interesting.
Because with the digital age now, I can write with my phone.
Yeah.
But I don't like that because ukiandika tu verse kwa phone, inakaga smart. Unajua umetype, inakaga vizuri. Mm. So kwa mind yako, it's a good song. But if you write it by pen,
cross out.
You can cross out. It's just rough.
You can edit.
You can edit and everything. Editing, yeah. And plus, you don't look at it and see it's perfect. You have to listen and spit it and hear if it's authentic.
Martin, that spitting is the rhymes, eh? Spitting rhymes. So are you a guy of studio or are you a guy of stage?
Both.
Mm-hmm.
Yeah, I like the studio more.
Yeah,
but the stage is good because the final product you have to showcase it. So stage is what we perfect our game with, and studio is just the easy. It's where you just chill.
It's
out.
Home.
Yeah, it's home.
Mm.
Yeah. Jim, Where have you been?
I've been here and there, and there and here. Yeah. I've been everywhere.
Yeah. What's that?
Where, yeah. Arrived. Yeah. Here and there, there and here, and everywhere.
He's behaving like a young cuke. Now that we are here, we are all here. And because we are here, it's because we are here.
And before we were here, we were there.
And thank you. Well, guys, clap.
Let me summarize it. Yeah. I've been to the bottom of the bottom. Yeah. And to the top of the top, and that's the peak, and that's the capital, because we're not on Capital FM side.
Budum. Sasa tunajua capital is on his mind.
Capital been on my mind since I was in Form 2. Toka walinicheza, nilikuwa team capital.
Na, atuku mcheza when we played his record. That's what he means. So, Jim, what have you been working on? What have you been? An album?
Last year, I worked on an EP. Mm. Most guys wanted me to get back in the industry. Mm. But I'd been in the industry, but I was working also on myself personally. Because through my entertainment phase, and because I started when I was young and everything, I got into alcoholism. Mm. And alcoholism it kind of changed a lot of my trajectory in music. I had to take a break because I had to work on myself, my personal self. So I was dealing with a lot that like 10 years back, I had to go to rehab. Mm-hmm. Thank God nili come out strong na nika get the path ya kufollow in life ili nijenga. Because musemaga, kama ujijengi unajibomoa. So kuna time nili jibomoa. Nika thank God Yesu akaniokoa. Bado tuna rhyme na tukopoa.
Good stuff.
Yeah, good stuff. So vile nilirudi kama msani ameza ku go through addiction and recovery. So I had to give back to society na kumenta wase. So nimekuwa nikiwork na wase wanaitwa C12. Shout out to Mr. Kiongo, Levi Wataka, Robawa Keshaka. Yeah, Levi Wataka plays it's called orchestral
music, yeah.
24
piece or something. Like Mbogi. Mbogi. Orchestral Mbogi. Levy, you hear that? If that's not on the poster for the next show, I'll be very disappointed.
So like walinishikanisha na hiyo mbogi ya orchestra. Actually, siwaga na plans, na hope zita come into fruition, tucheze orchestra set na rap. Nice. Like the collaboration.
Let's do it.
Why? Tunangoja nini?
Itaenda hiyo.
Unahitaji nini? Hebu tuambie.
Kaa kesho. Wanasema gani sahi ama ni leo?
Sahi ama ni leo.
It is either A or either O A.
No, it's either O upside down.
Yes.
00.
Yeah. So, dope. So
nikarudi kuwak na C12.
Yes.
Men kumenta wa se, na si have meetings every first Saturday of the month at City Park. We have a space there. Na tumework pia na new artist wale wanataka kugo clean kwa industry, and there are a lot of those guys. They don't want to use substances, they just want to be clean and be creative. And I have been working with Keshaka, wamerudi kwa game, Roba Otero, Johnny Vigeti, na Kama, like wako fresh sana. And after that nikaingia pia kwa live music. That's why niko hapa na mzee mzima Ngala. Yeah, so tunapanga an event when takuwa backed with the live band. Itakuwa pale Gecko Cafe. Yeah. Fanisi experiment. But si experiment, kwa si tumeshajua vile tunafaa kufanya. Si experiment.
It's for the audience to experiment.
Yeah.
Na hiyo ni August 3rd. Nanza sangapi?
April.
Next month.
First
Wednesday
next
month. What did I say? August. Salale. Ni wewe. Ulianza na mas June, July. Unaona pali nini imeenda? April.
Hiyo ndo kazi ya mistari. Mistari naitambo Kiswahili. Nafaa kukuchanganya akili.
Mistari nafaa kukuchanganya akili June.
It has happened. It has happened, bwana. Aya, nirudie. So this Fanisi experience is April 3rd, right?
Yes.
Oh, okay. Yeah, next Wednesday.
Yeah.
Guy. Aya, so what should people expect? What for those who are listening and have never heard of this thing, what should they expect?
Is that my question?
That's your question, yeah.
Well, I mean, we're on the 15th edition, actually, since we started October 2022 with MC Sharon. We've had basically 15 rappers since then. Every first Wednesday of every month, without fail, except for January, is where we take a break.
Mm-hmm.
And basically, you know, it's a bridging of hip hop artists and the world of live musicians, live music.
Mm.
So we have everything from we have about a 5-piece band with background vocalists with the saxophone, and it's purely live. You know, this is not
no tracks, nothing.
So. And the idea is to kind of create that experience on stage, but also to take the conversation even wider. So some of these artists have also gone to the studio and recorded live as well, on their projects, on their albums. That's the kind of conversation that really Fanis is interested in building. And we are so honored to have someone like Jim Watt, who hit me up a few months ago, wanted to be part of this, and we now put him on the roster. So. So yeah, it should be.
It sounds exciting.
It should be exciting. Yeah, always been exciting. So
whether you are a hip hop fan, or you are a live band fan, or you are just looking for a good dope plan,
it just connects.
Do you see what I did there? Did you guys catch my rhyme?
Music fan, generally.
Make a plan. Make a plan and get there early.
Yeah. Yes, because it's 7 to 9.
Seven to nine.
We always start on time. By 7. The show starts.
The show has started.
I like so. What you're saying.
Yeah.
We always start on time. Kenyans need to be taught that.
Yeah.
Yes.
8:30. Have we started? No.
Yeah.
We always start on time. Next Wednesday is going to be fantastic. When we come back, we're going to find out how we can hit you up for Martin Kariuki be on stage with Jim Watt next Wednesday. Just koroga yung nini. Yes. Capital FM.
Kuna mwingine wagame nichizisha Kawewe, fanya nisike kiwewe Nikikuambia story na tuna blush Uni jazz, kamziki ya jazz Na una class, tukitua CL, baduna Una kila kitu mwanaume waganaota Bora nkona wenta fry yata kande sota Nime kusubscribe daily kada tabando Hakuna kingine na itaji ukiwa kando Napenda venye wo ubonga Na venye wo usonga Na jasilei yote kusu mapenzi mpenzi So nifunze nijue venye na paso kuenzi Kabla ujauliza swali Kabla ujauguo ugonjwa
Sija mpata mwingine Kama wewe Kama wewe Sija mpata mwingine Kama wewe Kama wewe
Nitakuona na mwingine sijui hata Labda nichukue panga na kumkata But najua uwezi We ni anti-player We ni totally opposite Into prayer Nikivuta dart na my boys kwa base Uko kwa chachu na niombea ni repent Na inakama ombi zako ufika Jua of late nasikia nimebadilika Nasikia kutia zi first life nitulie Kale kadamu on kabright ni kununulie Hausema utona po kila carrots Inakauli kula mingi jutona 24 carat Ring nataka tukwa na we Staki mwingine nataka tushwa na we Staki pengine So kani no ni no si zile no za yes Na kani yes ni yes si zile yes I guess
Sijampata mwingine Kama wewe Kama wewe Sijampata mwingine Kama wewe Kama wewe I only wanna be with you
Kukipitana mwod, kinapitana tom Dick na Harry, wasedi Inahari kisha wakutie zi Jua isha kutie zi Walikuwa na kuchezea tuka zezea
T.I.D.
Unaniangalia design
Haunielewi Juna fika on time design Sichelewi
Ndo hii chance imejipa Shezi sleki Ataka ujui kudance Mtu
shaky legi
So shaky legi Na mima ripande kwa kiuno Shaky kiuno na mima ripande kwa mkono Sa iyo mkono yekele kwa roho Jua pondo nataka kuishi mtoto Blackout kwangu sikipia zi wakizima
stima
Blackout ni nikikosa kukua Kuna siku nzima Sakaribie na usikize kwa makini
Juntai whisper
tuwa umemutahi
Sijampata mwingine
mwingine, Jim Watt, here on the Jam 98.4 yes. Capital FM. It's Jamming on the Jam with Jim Watt. JJJ.
Ah.
Yote.
Hey.
Triple J.
It was written.
It was written. It's actually four J's by the way. Jamming on the Jam with Jim Watt. But yeah, karibuni sana. Comments coming through. One boy Silas, our mother of the Team Capital, says you're the vibe. The memories that you brought back.
Sugar.
Hey,
yeah.
And everyone is talking about, hey, Bana, this Bado Uko Sawa too. Because this track is newer than the other tracks.
Ah, dope.
Yeah, this is from when?
This is from like 2 years ago. Uh-huh. Collabo with The Movement. Yes. Very dope band. Uh-huh. Shout out to Motoria. Watu wa noma sana.
Whoop whoop.
Kina Motoria.
Tunawajua. Ah, yes.
We have seen him here.
yeah, he came to play for us.
Nasikia rhymes ni contagious. Motoria. We have seen him here.
Yo, I know I write on the sign. Yeah. So as I was saying, so Jim Watt.
Yeah.
Did you consult on who's going to be on your band for next Wednesday?
Ngala has those details.
Oh, Ngala is the one who's Ngala is the dog.
Yeah, he's the bazoo.
He's the bazoo.
Yeah. He's the bazoo.
The Farnese Experiment usually works with the same band.
Same band.
So that Chromatics band.
Yeah.
Is whom he will work with. But we've added more to the set. Mm. We have, you know, background vocalists, like I mentioned, a saxophonist. We may even have percussion, but you know, that's for, we will see on Wednesday on stage. Yeah.
So the process for Farnese, so if yes. there's a hip-hop artist yeah. who's listening, who's yeah. been a damn Capital FM yeah. and wants to get on stage, yeah. how do people, do you select, do they get in touch?
Yeah.
And then yeah. you respond, how does it work?
Because it's a very new platform and it happens only once a month, so you're talking about, what, 11 artists a year?
Yes.
Unfortunately, the lineup is kind of already full.
Yeah.
But sometimes we have dropouts, you know, people who maybe something happens and then they're not able to come on the show. Mm. Then we sometimes, you know, we headhunt a lot.
Okay.
Sometimes people coming to us and we like their stuff, so we put them on. So it's very organic so far. There's no structured program. Because it's so much still at the stage of like labor of love, and we work with people that we like. We work with people that, you know, we like their music.
Mm.
That's mostly the criteria, really. But it's not like, you know, send your application type of vibe. But reach us to us, you know, Instagram Farnese Music, on Facebook and on X, formerly Twitter. That's also one way of kind of reaching out. You know, just DM us. Don't be afraid. Send us your stuff, and if you like it. We will call you.
Mm. Yeah.
So when we come back, we'll talk to Jim Watt about what he's doing, the mentoring and everything, how
yes.
we can get to it.
Talent search, scouting. Talent search,
scouting.
Yes.
I don't know if I'm shouting. But you can shout about
right.
it. Yeah, it's a fact. It's Capital
FM. A landlord. Yo. A landlord, yo.
Jim-wa-jim-wee-ze.
A landlord, yo.
Daredevil Remix.
A landlord, yo.
Kazi.
Bimefika nimeamka bila bala nikamkeka chini na piga swala nenda zangu bafu kisha mambo safi na vatini sneaker tu na bashati kisha oh sina gamarashi na kunywa kahawa nikiteremsha kaimati nasikia kuna mtu anabisha mlangoni kwenda kufungua akatoto katirani huwa kananipenda yuko kwa best yangu
bete usisahau leo kuniletea madafu
leo ni lazima redo inanibamba tu kila station inateza genge mbaya tunisha shiba sana kwenda kuhaso nikenda kutoka ndo nifungue mlango jo, besi siamini napata mwenye nyumba na kivuli mkononi usingaribu ya siku bana landlord umenifika kwenye ko weni tafas tu usingaribu ya siku bana landlord umenifika kwenye ko
Sikeja ni meingarisha, ni safi, ni shosha mbaka vyombo na ngoja umanzi Pointa leo na bainusu, na jipaka talip gloss, leo neza mbusu Kasti ukameiva, baki sembe, mileo ni mkulima, shore ndo jembe Situta cultivate, hii shamba, nanza ku daydream, vile itatubamba Kisha nasikia, hodi hodi, na bumbuwa na psych, nikidhani ni yule shore Wapi, ni landi, ame landi, na ile mbuku yake ya madeni Kwa mkono ya left, ya right, ni kufuli, etini
nimepitisha rent na siku 10 nishajaribu kumfikiza hasikiziki saba kishore yakikuja tunaenda pini usiniharibie siku bana landlord
ati amesema usimharibie siku landlord Jim Watapo remix with
the
major
remix
yeah.
Remix with major na umefanya homework yako
no you know what I mean I'm inside there but yeah. The two of you have been in many songs
yeah
the time I thought you guys were going to be, you're about to be a group
yeah like when they were forming the council
yeah
I was supposed to be in it
yes
but I was dealing with my issues and
yeah.
everything
yeah.
So we're still cool yeah. They're my boys
yeah.
And vile council ilitokea, like nili bambika sana cause Cora was part of it cause he's also a producer.
Yeah. Yeah.
So aliongeza a lot of weight kwa the council, yeah.
Mm. So currently you're mentoring and, you know, sourcing artists.
Yeah, apart from the C12 thing we do with Akina Kiongo and Levi Wataka.
Mm.
And shout out to the guy who hosts us, Boni.
Mm.
Yeah, Boni ni mzito sana.
Mm.
Nime involve pia na other mentorship about ile tuneza tu outside to Nairobi.
Mm.
So I'm working with the Myogenic Talent Show.
Uh-huh.
Myogenic Talent Show is sponsored by a guy called Solomon Omboto.
Mm.
And there is also on the entertainment scene, there's a guy called Omwami Dr. Babu. If you watched Anas Toto, like the Butita, it's a Butita thing on YouTube.
Yeah.
He's the daktari up on Dani. He's the guy who keeps guys entertained. He's a very funny guy. Anaitwa Omwami Dr. Babu. So ameshikana na huyu jamaa anaitwa Solomon Omboto. He's an ex-USA Army vet. Yeah, but he retired young because he had some knee issues.
Yeah.
So he was a sergeant or something. So wana kuna hizo roles wanazitanga.
Yeah.
Mupiga tu salute na ile salute ya mtaani hata ananiambia tu hata hujapiga ile angle vile inafaa.
Wanapiga kichwa.
Yeah, but they're very cool guys.
Yeah.
So amenieka kwa panel of judges with Pili Pili.
Yeah.
So we judge from afternoon mpaka che.
Oh.
Yeah, tunatafuta talent. The first one it was in Mombasa. We did the first tour in Mombasa.
Oh.
Then the next one was a few weekends back, ilikuwa Nakuru.
Uh-huh.
Actually, it was last weekend.
Yeah.
So all those towns are very good talent. Oh. So we are nurturing talent. So the next one will be on 6th of next month. After nimemaliza tu hivi fanisi experiment, nenda Kisi.
Uh-huh.
Yeah, nenda Kisi. So Kisi, tutakuwa na scout talent. If you guys are listening out there, tokeni, tutawapeni more details on our social media handles.
Shwaza, umesikia. Ambie watu wake.
Yeah.
Saboke, ambia watu.
Saboke!
Watu oneshe kuna more talent than ile ya mbarambamba.
It's about time.
It's about time. Yeah, we'll come through. So tokeni Kisi. Uh-huh. You can get more details on my social media handles, Jimwat Genge.
Jim
all platforms, yeah.
All platforms.
All platforms.
So the Kayang Jim James, yeah, who is listening right now,
yeah.
the young Wathiko.
Yeah, William Andika, it's cool. Full booze on my garden.
Yeah, Hazel.
Yeah.
It makes sense. Umpe ki advice kidogo.
Neza mpatia siri, ukikam, usi rhyme tu, kawe ni rapper. Rhyme and reason. That's what I learned when I went to Cali Records.
Mm-hmm.
You just don't rhyme, you rhyme and reason. And if you can have humor in your art, that's a very big advantage.
Mm-hmm.
You don't have to be vulgar, you can be humorous, but come with your own style. Mwambi, I'm saying be true to yourself, like bring your own identity, because when you bring your own identity, you're showing us your authentic self, and nobody can compete with you because you have uniqueness in you.
Yeah.
So it's open to all artists, dancers, spoken word artists, comedians, drama guys, like there's so much entertainment. Yeah.
And the business music, what would you advise a young
learn about the business side of music. You can perfect your music artistry. If you can't handle the business side, get someone on your team. Hata kani kazini yako, ule anaweza manage the business side. You have to know about intellectual property rights. You have to know about avenues how your music can make money apart from performances. You can make money with streaming. You can make money with advertising for brands. So for you to be poached by a brand, you have to be a brand yourself. So you have to work on your image. Kwa ule mse, mayangi nsama mafans wakiangalia, wako like, ule mse, unajua. Like, ule mse ni bazoo. And I remember when I was young, I used to look at Lil Wayne and I'm like, what? hakuna mtu kali Lil Wayne unajua Lil Wayne Lil Wayne and I guess that's why waswali niita Wize because me I just started out as Jim Watt then I found out guys call me Jim Wize yeah, probably because I was looking up to Lil Wize a lot
hapa hapa capital kuna mtu amesema Jim Wize generation Z.
Z.
Wakachanganikiwa.
Yeah. Yeah, what? No, Jim Watt is coming.
Ni kama arudiba. No, Jim Wize.
It's always full circle. Yeah. So, as a semata generation Z, yeah. Awezi kutia Z. But don't have to bali Wiz.
Fantastic stuff, man. Yeah. Thank you so
this
much for
so
coming.
Sugar.
To
sugar. Thank and you. I'll actually... give back the energy you've given me and yeah. I freestyle my next jam yeah. inaitwa Bazoo bottom up imegeuka bottomless down hustler na rudi mushadha kuwepo expensive town ningehama inchi babi mzalendo Kenya nchi yangu bado na upendo na finya tu computer dollars inatoka niwe Captain Gele Naivasha au Keroka
ume Captain Gele ilikuwa nimefurahia ulikuwa umemention mushadha kitu hapa lakini vile umesema captain
kufinya finya
kwa sababu msi alisema kitu mara mingi captain lei
umekaa captain lei una finya hapo tole na toa
tole na toa
bara asante sana Jimwa man as you say human music fantastic look at what the reaction
yeah it's dope and it's clever it's there's reason
capital is what made me yeah. Nando nime wapeyo ona ya kuwege my next jam.
Yeah.
Yeah, I hope it will be huge. Inaitwa Bazoo.
Jueni Bazoo. Thank you for yeah. coming through, man.
Mzalendo.
Thank you so much. Na Mzengala, asante sana. That name, yes. The first time I heard it, I was like, Mzengala. I just remember
like a bango.
But yeah, thank you so much for coming through.
All right, and make sure next Wednesday you are all at the Gecko Cafe for Fanisi Experiment and the months after that, okay? Capital FM.